Mark on the track.
Zay Jumps premiere.
Yeah, yeah. Fashion the moon, yeah. Oh, yeah.
Iwambiri benzofu na nikangiwe aya mafuto patupine ya nigwile. Iwambiri benzofu na nikangiwe aya mafuto patupine ya nigwile. Thank you my Father God, hallelujah. Thank you my Father God for the blessings, yeah. My Father God, hallelujah. Thank you, my Father God, for the blessings, yeah.
Wali bize bango pempe la madamfu, na kufuna nivutike ita yasu. Pali ifemu bagai wali nakasu, wafuna nivutike ni mwivika tasu. Wali bize bango pempe la madamfu, na kufuna nivutike ita yasu. Pali ifemu bagai wali nakasu, wafuna nivutike ni mwivika tasu.
Wapeni kwa mayezi wakatamini shindenja mwezi ifwele sali pala kalefya kuchula wane alafya pakale.
I'll never go for
nangu waka ponte shwaza miponte ni wauna wani valila madu na kufuda nifutile wa uyu ino kuchula kamo mwaipa ya lisa nitunali chula bushe mwali kisa busy pray for my lamfu na kufuna kuona yanga baru. Awe mwachepa, ufi ebu mwabepa. Lord is my fighter, my provider. Enemy abuele,
thank you my Father God, hallelujah. Thank you my Father God, for the blessings, yeah. Thank you my Father God, hallelujah. Thank you my Father God, for the blessings, yeah.
Bali bize bango pempe la madamfu, na kufuna nivutike ita yasu. Bali ifemu bagai wali nakasu, wafuna nivutike ni mwevika chasu. Bali bize bango pempe la madamfu, na kufuna nivutike ita yasu. Bali ifemu bagai wali nakasu, wafuna nivutike ni mwevika chasu.
Hallelujah, for the blessings, yeah.
Balibize bango pempe la madamfu, na kufuna nivutike ita yasu. Balibize bango pempe la madamfu, na kufuna nivutike ita yasu. Balibize bango pempe la madamfu, na kufuna nivutike ni mwevika jasu.